dewtere sukaɓe mal fou.
Eɓi gollirde homoni nde immadara telaji sukaɓe roɓɓe jogui yo torraji lende suddede ilayonali eko nande mum en yo kabaru wimbuɗu sanne kamɓe ardiɓe ɓe. Amadou Dambélé woni hoorejo ndeɗo gollirde keɗɗana ko haali bangal muɗum sifa yongol ko wattede sukaɓe roɓɓe ɓe ne heewi sanne. Torraji goɗɗi ɗum gontu hono hadde surmaɓe yaade l'école saabi tan ɓe rewɓe hadde ɓe ɓamde lisongaji mabɓe wattumo sukaɓe worɓe no gondi ɓamde ɗum foof ne jeyda e torraji. Ana woodi ɗum e ley nokkuji yoga sukaɓe ittata école guila wattu cinquiémani ɗiɗe kabaruji ɗi yo hakkika sukaɓe haybaka no haniri wona banggal lamukoɓe wona banggal saraɓe. Ɗum woni ko holliti e ley mette suudu Baturu sukaɓe leydi Mali. E wi kanko sokona ɗum woni ko holliti sokona Koulibaly keƴaɗo haala nduɗo suudu.
Mine
mila wide sukaɓe rewɓe ɓe torraji gatte feude mum ɓe haybaka no haniri banggal saraɓe e lamukoɓe saabi tafum jaati yalla haybude neɗɗo ana hani jomum jaati mema haala muɗum torra mo woni dow muɗum tawene ko ɓuuri hewde e rewɓe ɓe mbawana ɗum batte kullol ko jamare nde memata haala muɗum ko ma ɗum saraɓe ɓe. Ndenno yo hononi ɓe hoolaka fewi koye mabɓe ɓe anda wide saria ne wuɗɗi banggal huncande ɓe ɗum hoore ana hani saraɓe ɓe ɗum mema haala muɗum ɓe anda ana woodi kulintireji ɗi neɗɗo wawana fay hunde. Ndenno soni ɗi gaɗi tan yo faabade ɓeɗo sukaɓe rewɓe hinnade ɗum kambar ɗum minen dontani ko heewi e ɗeɗo kawrute balɗe sappo e jeegom immadara fewde torraji dow rewɓe e surbaɓe. ɗum woni ko holliti fa hande sokona Koulibaly keƴaɗo haala suudu Baturu sukaɓe. E ley ɗiɗo balɗe sappo e joyyi immadaraji ɗi komin dontani kamɓe lamukoɓe saraɓe ɓe yoɓe gattana hakkillo sanne sukaɓe rewɓe e kuncana hoore ɗum kaɗo tiɗalla gonɗo ley meɗen. yo lamukoɓe ɓe fiya dabare no ɗiɗo torraji ɗi timmata sigi wala ONG ngaji pelle kewɗe na gaɗa immadara banggal muɗum kaso laamu ɓeydi hen ɓe ɓurata sembe. yo kamɓe sukaɓe rewɓeɓe ɗum tinno hoolade koye mabɓe yoɓe jaaɓa numde haala muɗum fadde jawuji heeɓe sukaɓe rewɓe hewɓe goni torraɓe leydi nokkuji kewɗi leydi ndi e wi hoñotoɓe
yewtere sukaɓe mal fu wonno.